Leo misita pita kavile pita alinipitia na akanipita vile ye hupita pedi humjenga pitu. Manze, they say real is rare and rare is real, so which is which? For the man I believed was the source of my existence was real and rare, but still I don't know what happened. You know, pretenders are worse than murderers. Ningelijua ninge date muwaji kuliko pretender. Kwa vile nilitendwa, I believed once beaten, twice nitakuwa muoga. Sitaki kukumbuka vile alikuwa anaswea na Bible, vile hawezi nitenda. Na nikasahau nikarau amezoea kuhapa na Biblia kotini. Mjinga mimi, nilimuamini. Mababu walisema sikio la kufa haliwezi sikia hata painkiller, but mimi nilikuwa kwa dozi ya mapenzi. Sikio langu haliwezi kufa na bado niko hai. Ningejua mapenzi ni kidonda, ningeenda hosini tibiwe, nifungwe na bandage ama mask kuprevent hero na virus. Maybe barua nitachapa chini atakuja kuisoma siku moja. Hello babe. Oh, pole ex. Pole simanishi ex ya unga chapati, but ex ya extended pain in the ass. I know you are surprised najua Kiswahili, but ulami wangu ni ile siku niko drunk, yani drunk in love. Kawe si rib yangu, ungenishow rib yangu ilipika supu heaven. Najuu uko na ribs mbili singe kuwa that hurt. By the way, Waislamu tunakulia sinia moja. I'm sure ninge kushare bila makasiriko. Kila kitu ilikuwa inarid jina langu na size yangu. Kume malika ni wawili, but mom, dad na Auntie Ruth hawakunishow niko na pacha. Mimi natambua sister yangu Nur peke yake. Nilijua hupendi makucha bandika, hupendi makeup. Kumbe mimi nilikuwa kija kazi mrembo uliogopa nikislay utanipoteza. Nikishafanya kazi slay queen wa makucha na kuja kutawala hawe yako. Nikaa mimi nilikuwa demo wa please call me ama okoa jahazi, na my unknown twin alikuwa wa reverse. Na ningepiga reverse ungejam. Mjinga mimi, bado nilikupenda. Bado niko na ile t-shirt yako ulinipea nikuwe na lala nayo. Ingawa ni baggy siwezi ifanya duster. I tried my best to dress decently to impress you, cause najua every man wants to marry a decent lady. But ju 2020 haitaki makasiriko. Nitapunguza asira yangu na niombe Mungu akujalie mtoi mrembo kuniliko. Apatana na beka babake. Maybe day atakuja home akilia utajua my pain. But usijali, ka aziada liwezana pia mimi nitawezana. At Malika the poet. Dangote Lion.